mbogo chakula nyiseta mumitemo natumata metema Uganda mpya ngabweri fana nebe mwabesimi mamizo rokati kulini yantegula kutekeri omwenda weyawandika tabadde akubakerere kendeza byokoledde abalonzi bikususuti bantu bagala kukakyusa bulamu bwabwe abenzungu babaddewo naye nga byagala Ronald Reagan America mwesimya yali muyimbi waraga mulojereze kafero file ne basudde bafadda abakalio kibanja babakekenya babezaawo ddala maka gaabwe era n'obulamu bwabwe bangi bwakyuka abafu batondawo emirimu weewuunye babalamu bali matayi ge bayengeza simanyako w'ebitaano kwe yasinzidde okulaba nga katongo kamu ekyonzira musajja mukulu gafulemye kwemyusa nayinga nviriko walutampude nina oluyimba lwesikatirindirira awamu n'obubwabwo obukutembeeta siva ku mulamu amatumo ganjegeke mwabayayana okujja mu Uganda empya kirikulawo oluggi lwa Uganda empya kwekwekazanya n'eryeddembe ly'obuntu obwenkanya mu ffenna mu busuubiremu n'enfuga y'amateeka mu Uganda empya bukenuzi n'obulyako ebyo mu byerabire ensimbi y'omunnansi obutagijyajyamya tugenda kuzimba obumu mu Uganda empya n'entalo byezaakosa tubibumbire ebyobulamu ebyenjigiriza n'amazamba yonjo enguudo n'amasannyalaze bwetegeke Uganda y'obuyiya ebyemizannyo katemba n'okuyimba tewali kuwa sukulu fizi okutumbula obulambuzo okuzengulula ebyaki n'obulimi obw'obusizi mu Uganda empya protest vote
tugenda mu Uganda
omala okulonda kyenva nkusaba obutavaawo okukakuma bwana gundi kabalwengo kanudde eriiso okukalondoola obutakabba eyasavagiridaship ng'omulonzi gw'eposi gwekalijjuutuka nobba ettaka ly'omuntu oli ejjusa ekyakuleeta mu Uganda empya gavumenti z'ebitundu bambi tuyina okuziwa amaanyi abo bankolera bweru nga baweereza nnyo wano ssente balinsibwa nga kyamuwendo essuubi n'okubazaamu amaanyi enkolagana n'amawanga ga wabweru bannayuganda abakolera eyo tulina okuvuganya ensi z'abazungu enkulaakulana obutatulekaawo mu Uganda empya nga tukuuma obutonde bw'enensi okukosa n'obugagga bw'ensibo ebibonerezo ebisaanidde ebirisalwawo mu Uganda empya bannabusiro east balukaka mbatwala mu Uganda mpya katata mukama waago odwawulira nsibudde ebyewantumye nyimbe wembozebukoneetona wetewetemyetemye Uganda empya awangaala omwana wa Mutesa protest vote
tugenda mu Uganda
omala okulonda kyenva nkusaba obutavaawo okukakuma bwana gundi kabalwengo kanudde eriiso okukalondoola obutakabba eyasava leadership
ng'omulonzi
gw'eposi
tugenda mu Uganda mpya.